Umagomanyange nkulu manqinqiza, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Umagomanyange nkulu manqinqiza, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Sengiyafuna ukuganwa mina maye, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Sengiyafuna ukuganwa mina maye, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Wegomagomanyange nkulu manqinqiza, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Ngithawushelo gomagoma, yawushelo manqinqiza. Ngithawushelo gomagoma, yawushelo manqinqiza. Itawushaye gomagoma, yawushaye manqinqiza. Sengiyafuna ukuganwa mina maye, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Sengiyafuna ukuganwa mina maye, ngicela ungidayisele amakubalo nyange nkulu. Wenzisi ubangephi, ubangephi, wemfana ubangephi, ubangephi na, wenzisi ubangephi, ubangephi, tawushelo gomagoma, ngithawushelo manqinqiza. Kulumano gomagoma, tawushelo manqinqiza. Wenzisi ubangephi, wenzisi ubangephi na, wemfana ubangephi, ubangephi phumelisha. Wenzisi ubangephi, ubangephi phumelisha. Tawushelo gomagoma, kulumano manqinqiza. Kulumano gomagoma, ngithawushelo manqinqiza.
Ngomela mehla abanye baqomela imali ukuthi ubuwazi. Ngayithatha mina ngayithwishile ngayifaka inozolo othula wona mawungazi umuntu kavinjwa nekono lakhe. Umhlakaza nhlansi kuthola amanciwa abathwasi bemteketisa bethi malaziswa wabanjani wena. Ngithi kweleza kwelezile kweleza ntombi esangoma hambi yobhulela abasemzini. Ngiphuma kwaZulu emaduba emthethweni isigodla ngiqhathwe khona mdebe ngayifundi ngayo. Umsha wemfele engcolile aza ayigquba iphosa esigodini esithile ongahlekezela amakhondla angakhona abhincimisile ayophosela phakathi ehlathini. Zindaba zakho mngoma umjeqeza nishi nesolasikhoba nasengelwa isimile wadlula kanjalo.